You know, Tanzania. Yeah, yo, gonna need me to even hit up. Please,
on the music.
Here we go.
Kaveboda, we salam kule manzese. Ukeshanga, ata dume, kavishwa pete. Kisatama, ya pombe, ama vikete. Kwanza, haunachapa, utanitaje batu keshe. Wanasemaga, tuwezo shemedi ya kunaga. Kwanza, nakupa baga, laga tena kumegaga. Faya, donafanyaga, paka geto utakuja kutaga. Faya, golila saba, nakikisha utaja za kibaba. Wanatamane kunengata ila wanaga meno. Mime rapa wa zamani kwenye ngoma kali ya maneno.
Wanatamani, 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 wanatamani
kwenye ngoma kali ya maneno.
Aye, 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 aye.
Vulugu kwangu no, shobolesi mbwembwe sitaki. Ni wa maneno bro, nakuchana kindaki ndaki. Kitaka vita njo, nakudandia na sikwachi.
Okay,
sipigi break it bro, ndo kwanza nakanyaga clutch.
Eti minani, wanajeshi vitani, hatufanani.
Tulaka,
Treva tsunami.
Yeyo,
nyoka wa vichakani. Nina piga kichwani.
Watoto vyombo, minukio gesi shombo. Chuma cha nondo, nimenoga kima njonjo.
Let's go.
Kama mkongo, yeni mia sivya wongo.
Twen.
Warongo rongo, wanatamani kosongo.
Wanatamani, 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 wanatamani
kwenye ngoma kali ya maneno.
Aye, nakunywa na poza lo, stressi nazipata laki. Ukitaka na wewe njo, unywe maji ya baraka.
Eti minani, wanajeshi vitani, hatufanani.
Tulaga,
Treva tsunami.
Yeyo,
nyoka wa vichakani. Mina piga kichwani.
Can't smell.
Tulaga, tulaga, let's go. 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 Tulaga, tulaga, let's go.